ZayJams.com premiere.
Ah, it's all right. Music. Mr. Good Combination.
See you, I'm a bachelor.
Taoji made it.
Oh, nani believe I'm a what if it's a collaborator. Just keep on pushing and try again. I swear, believe baby's in for a winner. Oh, man, it's it to understand it. So much in your planning, money go to Zoche. Baba baby baby nigo se tekela. Nika kama baby vela te tekela. Bama yesa kuponya minyala. Suma vele wewe veva manyala. Sinu yesu vele veva bakaramba. Bangale teken tu pantu ndiwe munge. Bama kuna hata nigo siye we. Sama ziwa vele na bitamu na we. They don't know how. Ya bitamu my place. They don't know
why.
Body was a baby, they were
never
watching. They don't know
why.
They don't know why.
Yo, it's in the murder.
Peza nechinilipe karikozi kiwe mundu unalingisa nikosi ukamba fokusi ya nishi ya katula joka uyo guy nishi might be joka ninako pitizamu unani pitizamu ziba maziba mafuto tina pitamu chikonde chato bama kumbwa Irene let me drive you crazy ngani yenza Lamborghini kwela kuno niku don't sleep fupi chikonde chato nechitali sichi fupi kumbo kama days uwezo manga fikuti beba kamba ija time nize kuti sometimes that's your goal. Mami kopando kudya, but chikondi chako mami neze kudya. Weo naneo ni mbambo imozi leka kichite chimbuya nga mudonga na mulozi.
Mama kuna hata negoziye iwe, sama ziwa vene na bitamu nawe. They don't know how, ya bitamu my place, but izu nani siye. They don't know. Bisa konti ma baby Valentine, uka toka celebrate the baby Valentine. Munga tani baby ni pasi love wa munani, love ya Tunisia tu. Tivaleke wazi gamba wantu, kuli bangani pasi love ya no mani wasa. Mwino mani gwilila, mani kona shudona pampasa. Stumo iwana nvele laka, sometimes baby ifo tuale laka. Katunan kunda baby mpaka mpaka hati negoziye iwe. Sama ziwa vene na bitamu nawe. They don't know how. Ya bitamu my place. But izu nani siye. They don't know how. Bali mwaza baby niwe number one. Chuka. They don't know how. Kumutime wanga baby niwe la nilu. They don't know how. Iwe zu nani siye.
Sunani lekelele pepe neze pamyala. Benefese futa kupesa fukutia pamala. Malafingi mundala wuzdufe kukatalala. Weni kusie ndeva na pesa mepo salana. Na, cheti kushema mina kupenda. Wailafu ya mbufete lelo pena mba kupenda. Benefese futa swenzo kwesa polo lenda. Sunani siye powe pe polo yenda. You stood by my side kwa tishato. Yonsedo kumpela high hopes kwa tinando. Ah, oh, uko tenu wefire mwambo. Kongola futu siba mwambo.
Mama kuna hata negoziye iwe. Sama ziwa vene na bitamu nawe. They don't know how. Ya bitamu my place. But izu nani siye. They don't know how.
Bali mwaza baby niwe number one.
They don't know how. Kumutima wanga baby niwe la nilu. They don't know.
Street Cage Music.
Taoji made it.